The bill is passed.
A sharia senka ya kadu bala senafe. Wa munu kaya ka jala tigali ke jona. Nikera demokratu ka wasadi nyamoko ka lasili ye. Shock Schumer. Ayeni jigisikikano nufo bik le damnela.
There's been a very good vote in the House of Representatives. I hope we can move the bill quickly here in the Senate.
Kabena ni ngafe kofele imblakata tiliala. Wala sako gelea ukaseka wulika buye ukasara kukunka. Bataki dokono, jamanatiki Joe Biden ye aira.
Now, we're going to deal with the debt ceiling.
Kwa kalata mintunka yanka kwanka ke, kona akunde tunye wala saa gelea munu menadu akunye kono kase kulu ulika bui. Jamanatiki kafola kojabi munu sorola osinfe. Kera ni fanflaka nyokonfa mbaliai. Republikan uka wasadi nyemogo, wasablon kono, Kevin McCarthy aleka fanfe. Ya ira kunafuni dido koni sinfe ni kunafuni sense na we.
Tonight we all made history. Because this is the biggest cut and savings.
Ka koni jibaka koni kalata minka yanka ke ka ameriki jamana don follow bla nyefe wala sa ko bara inga seka ke akeko nyumana wa ko mi nyoko madelika ke fanga koro maralun kono bau kolu shima seka sira jonjon soro akunya kan wala sa ka seka la wasa soro kono fuka sibima noye ka dobo ameriki jamana ka furuba depansula ayaira ko bengami na soro la kera de inafo wulika jo far kolu nyana je o tono boli ko mi kera kunyo laban kono no o wati bena ameriki jamana ka tasibla makata mauye munun bina jamana tokola na be wule ngle kana ku Memorial Day ayaira ko ni gafe in kan ka kefende mimi se ka demedu ka gelia u bela jelen wulika bui wa ko femi jamana ka jigine suwi bela jelen kono na bena jan tenena to ko mimi na sonka États-Unis jamana bin akasara keli ko gelia u kono
1.7 trillion dollars.